Masiku wa 27 Mulungu maona zose Ulendo sunalio sabuta Koma unalio itanigwa Ama ya narira Mwana wanga siani Dare iziziri ndichi wawa Anga kupe mwende Komo na ima mwampambu Ipima otata jikoni Sindisia hai Ndiza togorena anju wanga Muziko lolo jesendo Usiku anabwera Anachola komo mwankanza Anaononga nyumba Anamenya antwa komo achipongwe Ena uma unawakuru pirira Na kukulita ngati rudasi Komo nankala olimba Maswa kopa mutanda Mutimboli kwa mulungu Kwa maondo kepembera Kwa nasi ya chupi koma ya mzimu Ngakale panza lili
Wakuti usogoleli weni weni umachokela kwa mulungu
Masiku 27 chikululu
Anaese dwa koma na ima
Achikulu piro cholimba
Suna kwe hai
Unanyamula ululu mima kuto ose
Koma maso akosa na choka
Kwa mulungu
Iwe wa antu
Tima wako ndi wa ife
Mulungu yeka ndiye mkoto ya Komarelo tikuenda
Mukuwala
Ndikuziwa maunya mbiri Andoma langula mopanda kuganiza Sazi wakuremera kwa mpando wa usogoleri Sazi osiku osagona Sembezo panda marire Kunyamula ziko pa mapewa sitintu uchofeka Anakunyoza na nama Tira zoi pasa mbiri Koma mtima wako unangala Oli mbandawi zose
Tikukupe mpalero
Musa mkale ngati mose
Musa chite mochangu mkwio
Nkalani oleza mtima
Kali, kalani oli mbatima
Ziko lolo njeze
Ziko lolo njeze dola ya ndikira
Bitilitani kusogore Zina
Kali
Inu andu
Tima wani
Ulinafe
Kali Kali
To our mother Mutinda Even in the darkest times When you cried Where is my husband You still stood and held the line Have that same heart for the people of Zambia Do not give up on Mother Zambia Never
Anaese dwa koma na ima
Machikulu piyo cholimba
Sunakwe hai
Unanyamula lulu mima kuto ose
Koma maso akosa na toka
Mamulungu
Ndiwe wa antu
Tima wako ndi wa ife
Mulungu yeka ndiye mkonto yako
Masiku 27 chikululu
Koma lero tikuenda
Mkuwala
Downloaded from
my website,
music.com.